Nga muna kibina echa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asimula okuva gale ku kitebe ekyekibiina kino ekyagaanibwa gale e Makerere Kavule okwolekera mu Kawempe ya Maninaniina ne Kawempe ya Maserengeta okujja okuba ng'asaba akalulu avaayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannakibiina kino bawuunye kunuma n'okugema bendera edda Uganda era nga dirimu langi bulungi kamala kuba babeerenga bambaire ebyambalo eby'ekibiina n'abandi okwambala engoye edda bulido. Obwa bitongole ebyokwerinda mu igango okuli ekya poliisi n'amagye gano obuli agambala enkofiira emyufu bona abawuunye okweteekateeka okukuuma omunnayuganda n'ebyeibwe nga bwe guyidiranga guba munaku edda bulido. Sikinsiki w'omuntu yeekondye ku nguudo ed'endawulo nga balikwaniriza n'okuwerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu abasimbiike wagati mu bubagizi obw'amaanyi okutambula nga bwolekera yebabeere nga batesitese okujja okubaddiira ali mu kamuvungano bannakibiina ekya National Unity Platform abayidye nga bongera okuwanika emikono mu ngeri ey'amaanyi n'engeri ey'ekisinde kyaibwe byekiri nti buli ole bw'ayita People Power Our Power abantu bayiramu okwongera okuwanika engalo ng'akabonero ak'obuwanguzi ke bayidye nga bakolesa nga basuubiza abantu Uganda empyaka. Poliisi mu ngeri ey'okuteekateeka engendo enkwire ebano we balina okuba ng'ate banonereza ekikukubira ery'abantu liibye lyaswika obungi ku ebyo poliisi by'ebeerenga esuubira era nga gano kivuyire ku abakuuma eddembe bavireyo baakizuula nga galiwo abawagizi ab'ekibiina kya National Unity Platform abatandise kabiri osindikira nga poliisi agabaale agayidye nga gatandika okugwa ku mmotoka edda poliisi okwikaikana nga mwedini kudo bitandise okuyiddamu ebinuubule n'endabirwamu okuyiika akwotaye n'emmotoka ebitwala abalwaire mu masupatala. Butini nga n'opoliisi g'etandikira okubandukula n'omuuka omutwasa maiso n'amasasi agakoze nga gati ga bulukira mu ibanka okubaako n'engeri ebayinza okuba nga tebayikayikanya embeera mu kabuvungana ako yebigereire ng'ate kabiri abaisirikale ba poliisi bona bayidye bafuniramu ebisago era nga gano okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu iganga Rujoki avaayo ategeeza nti baliku n'abantu abalyeyo 7 mulambigira abamaze okuvunizibwa era nga poliisi eyina ime enteekateekedde okuba nanga ekola okunoonyereza lwaki n'abavuyire ku embeera ya kavuyo.
We registered the second casualties of police, including an officer who sustained serious injuries. Like I'm saying, security vehicles were also damaged by the crowd, which included an ambulance. Security personnel responded using public order measures to control the rowdy crowds. We have also managed to arrest 7 suspects in connection with these incidents. We strongly condemn the hooliganism displayed today and stress that such behavior is unacceptable.